jotamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Kala keɗiɗo studio tamani oɗo saha yo sakki ko moɗo Ousmane Dicko haalanta on kabaruji gonɗiɗi o ɗi jowde men zan de la presse labbe makko Seydou Mbo wonani en to Bowal ɓoggi janɗo to. Wattuji kewɗi eɗen ceedi wayde jande ley janginirɗe mali batte murtereji golle ɗi cakkite muɗum yo wayde wadde hono daɗodiral ande ley jonte seeɗa paɗa examen ngaji ɗi jande selali ka noon sikke wala ko hani ley hitande ko jangaka. Jogal laamonkoɓe ana hoƴi hono syndicat ngaji jangoɓe sahal ley leydi meɗen ndi caggal murtere mabɓe golle balɗe capanɗe jeenayi e tati hoore muɗum kolliti gouvernement walana anniya korsuɗo. Hooreɓe daɗodiral ande ɗe kolliti wala fuu ko faaboto hono falatoɗo ɗu e wadde golle o lipaale leydi meɗen fuu dabareji ɗi fuu ɓamama fa examen ngaji ɗi gaɗa e wattu muɗum. Wala fuu ko fali e kabaru DDR le laamu Tumbutu kañi e kiidal faysataɗi ka hoorejo fedde nde ɗum DDR holliti taƴoral holki taƴoral oɗo kabaru yo ɗi kabaruji gonɗi ɓe jogani on bisimilla maɗon ɗe dow studio tamani. Wattuji kewɗi eɗen ceedi hono wayde jande ley janginirɗe mali batte murtereji kewɗi ɗi cakkite muɗum yo wayde wadde hono daɗodiral ande le jonte seeɗa paɗa examen ngaji ɗi jande e wonde ka sikke wala ko hani janggede ley hitande ko jangaka keɗɗen noon Oumar Waygalu.
Jangguinoɓe gomɓe ley saha leydi ndi toɓɓe jeenayyi ɓe dartata ley ɗeɗo toɓɓe hertanade jobdi kamɓe jangguinoɓe ley saha leydi ndi e hokkudeɓe kamɓe gonnoɓe tomɓe ɓamde ujunaji capantati fa yetto ujunaji capanɗe joyyi CFA ɓe kolliti wiide woɓɓe keeɓi woɓɓe keɓayi daña mbindaɓe mabɓe ley cuuɗi sar wuusi ɗi ile hitande 2013 du ɓe darti ɗiɗo golleji caggal muɗum ɓe mbi jande dow wuure jangguinirɗe muɗum en mahe toon walde sahagon tone jangguinoɓe gomɓe tomɓe ɓe mbi ila ɓe puɗɗi muttere mabɓe nde ley jeegom lewru février ƴaɓɓi noon du wala fuu koɓe keeɓi haldude e suudu ministre humminiɗo kabaru jande ley leyire ley leydi meɗen ndi ɓe mbi yoɗum keeriyantako hakkude saha leydi ndi e ɓaleeri leydi ndi tawede wiide ley wuddu leydi ndi kañe ley ɓaleeri leydi ndi jandeji ɗi ana gondi e waɗede hen furu fa hande ɗiɗo jandeji jottaki toon iɗum hulɓini ñalawma hannden o du yella daɗɗodirgol timmoɗe hitande an heɓa wadde laamiɓe kabaru jande ley leydi meɗen ndi eɓe gondi e jottinde hakkillaji jama oɓe kollitiwde ɓe gondi hokkidirde juuɗe yimɓele wotanaɓe tomɓe kañe armé mali e ministre ma fa yettoyo barkane no daɗɗodirgol ngol hani waɗirde fa feewa kamɓe jangguinoɓe jande dow dowre ley leydi meɗen ndi balɗe capantati e jeɗɗi koɓe puɗɗi ndeɗo murtere fa hande himmeji mabɓe ɗi kuncanaka hoore
ñalaɗe capanɗe jeenayi tati hannden jande wala ley sahal mali syndicat ngaji dendagal jangguinoɓe ley région ngaji sahal ɗi wi mugama ko laamunkoɓe mali kuncanali ɓe hoore ndenno hoore e muɗum du kolliti gouvernement jogaki du anniya tentiliɗo timminde hono tiiɗala goodu kaka yo toɓɓe jeenayyi nono falodirɓe e laamu o ɗe leyɗendu hono jobdi kertandi toon hono yoɓeyde koɓe bonnana ko fa warde e wirfagol gollirɗe laamu gonɗe toon ɗen ndenno Diafar Alhousseine Mayga goto e gonɗo e jangguinoɓe sahal wonkalde Imrana Kilou Mayga keɗɗana Mamadou Samba Seku.
Ɗum wona fe hunde moƴƴunde ɓuuri fof so golloɓe gaɗi murtere newa muyaji yoga yo hakkeji mabɓe hono ni ɗum facintina ley sarayowol 87-97 nder toɓɓere 102 so neɗɗo ana anni wadde murtere golle ana hani jomum martina kumpa kabaru muɗum no tafun ndenno kaldal e totodiral hakkillaji dow toɓɓe himmeji ɗi yo hakke jomum ka so ministére o waɗi hono ni o martinaka kumpa kabaru muɗum woni ko hulɓini ɗum moƴƴana fe leydi nder kaldal dayanko mo fof yoppani bandu ka mine mbila wiide ɓeɗo kay jeeɓiki kabaru kaldal ngal so wona ɗum joni hana no fewi tawde min gaɗali kawrital kamar ɗum hawrama nder batu amen o so ni ɓe piyal dabare kawrital min jokkitan mutere golle nde fayso duuɓi sappo saabi laamu o holliti wattande hakkille syndicat ji kadi leydi ndi dina ɗi région ngaji sahal ɗi.
Wadde saraɓe sukaɓe jangoɓe sahal leydi meɗen ana sulli hannden fa sanne darti gueɗe ɗe ɗi fuu tinno nanto e wi hooreɓe walde nde hono gonaki lobbi jangguinoɓe tan waddata hono jaalagol golle ley jande ɓe kolliti du laatade jangguinowo kana jiiɗa golle o dokkitira wonki maɗa du nanno Salem Uldu El Hadji jangguinowo goto gonɗo ley walde nde ana hulti du kutteji murtere golle heedi jangoɓe wonko haaldi e Mamane Almamin keɗɗena Mamadou Samba Seku.
les élèves vont échouer avec un fort.
Siki wala fi ndar dadundral ngaji di sukabe lekoybe mbasan fasane bi lato dum sukabe buli sabi e kebata golle hagunde dubbe mabbe nogay e joy e chapantati dun be tawratake andal golle juude fay goto be mbawi dun nawturade kala golle pankoro ndenno kuteji di ngoni bandiya ko mabbe vitigol mabbe bangal njarinji sahara ma dunno mayo gech mediterane do hebo mabbe keddoito dum fuf batte be do janginobe chalibe janginde be tawane e ma joddiji mabbe wona fe hunde mujunde an hani lam o wada bodde mudun fuf bangal huntangol horeti allahji di dantal janginobe be jogi yalla be mbaw hinade golle mabbe o li woltangol hakilo su jangino wala isogu mudun dum matete fay e jande sukabe le koybe huntangol hore jangume den yata ciagal janginobe be su en jihi leedi men di li alhali mu famina kitan anden wide ko buri hewde be batte sukabe amen be kebali famun dar ko be jangina e le ciudde le kol mabbe di
vraiment la formation laisse a désirer
horebe daranibe dadondiral ande cakite hitane ka kolliti hono dadondiral gal wada le pale leedi meden fu e wi Mohamed Oulou Sidati Maiga dabereji fu pamdama e habbitibe leedi meden fandena golle o kede ko halde Samba Doumbia le faccitango Oumar Waygalou
le lendi on a fait une rencontre avec l'ensemble
altinier jabbinde min jide yimbe le lamibe academy ngati di be kolliti wi de janginobe wombe tombe kolliti wi de hono taadi fi ko yale hen ko fu ben keban no joinira ido golleji fa pewa dendir gongol du wadan wattu kedjaado be kolliti wiide musse ngabe jenginobe tombe ben fur kolliti wiide hono taade fi ko yale hen ko be garambe djel hono dum hani fewnirede dendir gongol du wadan wattu kedjaado o dido examen ngaji garam wadde le malifu e mangal mudo so wana kidal hitan hikande kidal e hore mudo an jogi yimbel kanbe wadde gol do dendir gol an holliti wi dum wadan leedi di fu do faba mu ye minisma kanyo e barkan fa yotto yimbel watnaabe gombe tombe wala fu ko nafata sukabe nabe ekol tan tawe be baa wadde gol do dendirgol idum hollite wiide hitande hikande be do sukabe jehi ekol be ngara be ngada examen ngaji di du
hono dadondiral halu caldi bangal def du fuddi kenya burem tumbutu fawarde gawo dadondirobe tumbutube yo ujinaaji dido e temenayo e nogayo be gawbe yo ujinaaji tato e temenayo e sappe tato be burembe anabado temenayo li nyala de joy be dadondirta kala ko jidon famitaade pode fay do be am ande Facebook Twitter Instagram o do mbawi du noddude numeroji 75 84 11 11 75 84 12 12 e wi hore jo fedde DDR nde heedi tumbutu e kidal wala fuko fali e golle o ka omo wondi e taade fi nenno dabareji jenginoji hono golle o ana gondadu ko gaaw ko fuddan nyande sappe joy lewru me no jokke hendu ko tumbutu ko kany e ko kidal ko tagal hono joingo yuboji inde habatobe kanko Zabi Oudou Mohamed hore jo fedde DDR nde wonko haldi Adam Amadou Haydara keddana ko Mumi Sendebu Stephanie
je ne veux pas rentrer dans
minata tale kabaru indugol mo haddi golleji di namo joinay yubo inde gubbe mo mide andi kay gubbe de ana jogi akillaaji lobbi kambardu sema yoppida kore mun kidal yalla golleji di ana mbawi wadede to minisman dum fuddi mo intinde dakorende ndeno kala gubbe de fu ana jogi hakillaaji lobbi kambar mun golleji moka fuddi gawo sappo e joy lewru me yabindo mide andi tumbututo jo ingol yube inde timay ka won koliti do wiide ka heewa ko heddien so min kebbi yubo inde de min jaha kidalto tagal mu min fuddan golleji di tumbutu imade dum fu yo yalla mbawe en sendude yimbele jidube golleji kawrangal e be yida
ki ne veulent pas de processus de paix
ana bado yimbe teme dido be jita ka cakite yontere jabbinde tagal ko laana mabbe muti heedi fongoji geeti libbi nanno ko heba e nande sappo yon joginobe passeport malika ana e ben walde malinko be wartiraabe golli kanye golli fu ana kumodi faafamu beede kanko Ousmane Diarra hore jaami e wonko haade Mumidi Sendebu kedo dembe
on a essayé de contacter
min kaldi e fabotobe amen yalla be ben ballami andude do dawobe majjube iwi fa joni mi anda so bibbe leydi mali anay mabbe fa won kabaruji koliti wiide won yibbe le anan jogino passeport ngaji leydi mali ka be ngana bibbe leydi ndi ana wara e passeport ngaji sappo hewtaaji min dardi mabbe be nanda mi passeport ngaji wakati joni min baawa wiide so tawi bibbe leydi mali anan gonno e mabbe gila duubi tatina nay joni yonki dawobe anan keddo le mayo geji kanyi le sahal ngaji minen keyaabe hala nanan e lamu o e babotobe adunaru ndu anan kani tewtude dabareji faboji kasingine dawobe yiriware dawobe anan kani faabede le nokkule mabbe ko yiriware wala nokkule mabbe kambar mu be tewtata yaade
nokkugo
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Sangarti e kabaruji region meden hono ko badato gollobe tapande nay haabobe e ko boni kanye gollobe le ciudi kasu sugu an gondi ila kenye e jande yo famande ciorbe drogue habde trafic ak mudum woni ko be janginte yo fedde du nations unies habore drogue kanye e war horeji darani de do jande balde joyi suka jokkalo mo dubi noga e joyi yitama kenye le dehande chateau gawoto wana gurdo yo yeso bitigi makko o wara denno tawama du o dedda do janamere gaaw ana wondi e hurde fa anda no de hor war hore warri golleji lawol benena yaade hono manjaki le cercle tomiya du darnama tafen be galleji mu integrete bi kana kewta hono kubbu ngulim nguli kubbu mu en fadum en golleji magol jokitede milliards ji joy ngadate e yugo goldo lawol jungol ko foti kiloji sappo jetti le lebbi sappo didi golleji ar andi puddi ila hitan 2016 ka burali metruji seeda hokkugol sugaabe ledde fuddi beete hande kajoloto yo sukaabe duubi joy yaade sappo nay gonda yo suudu do toro mawndu kajoloto garan darani o do golle fa feewa do kaddude dido kabaruji kedde hedal faande yo terme ana yaso yen tawde jangoo